Esule ya abiri. Katonda na ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti, Nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi ye Misiri, mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga ekifaananyi ekyole, newakubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna, ekiri waggulu mu ggulu, newakubadde ekiri wansi ku ttaka, newakubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivunnamiranga ebyo, so tobiweerezanga, kubanga Nze Mukama Katonda wo, ndi Katonda wa bujja. Abiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okubannakasatwe ne kubannakana egy'abantu abankyawa. Era addiramu abantu nga 10,000 abanjagala abakwata amateeka gange. Tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga mu maaso ga Mukama omusango guli musinga omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Jjukira olunaku olwa ssabbiiti okulutukuzanga. Ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna. Naye olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti eri Mukama Katonda wo, olunaku olwo tolukoleranga mu mirimu gyonna gyonna, si naawe wekka, newakubadde omwana wo omulenzi, newakubadde muwala wo, newakubadde omuddu wo, newakubadde omuzaana wo, newakubadde ebisolo byo, newakubadde munnaggwanga ali omumwo. Kubanga mu nnaku omukaaga Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kye yava aluwa omukisa olunaku olwa ssabbiiti n'alutukuza. Kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi ku nsi gy'akuwadde Mukama Katonda wo. Tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga muntu munno, teweegombanga ennyumba ya muntu munno, teweegombanga mukazi wa muntu munno, newaakubadde omuddu we, newaakubadde omuzaana we, newaakubadde ente ye, newaakubadde endogoyi ye, newaakubadde buli kintu ekya muntu munno. Abantu bonna ne balaba okubwatuka n'enjota n'eddoboozi ly'eŋŋombe n'olusozi nga lunyooka omukka. Abantu bwe baalaba ne bakankana ne bayimirira wala. Ne bagamba Musa nti, "Gwe yogera naffe lwe tunaawulira, naye Katonda aleme okwogera naffe tuleme okufa." Musa n'agamba abantu nti, "Temutya, kubanga Katonda azze okubakema, era entiisa ye ebeere mu maaso gammwe muleme okwonoona." Abantu ne bayimirira wala, Musa n'asembera ekizikiza ekikutte Katonda gy'ali. Mukama n'agamba Musa nti, "Bw'otyo bw'ogamba abaana ba Isirayiri nti, mmwe mulabye nga nnyimye mu ggulu okwogera nammwe. Temukolanga bakatonda balala wendi, bakatonda b'effeeza newaakubadde bakatonda b'ezaabu, temubeekoleranga. Ekyoto eky'ettaka onkolere, osseeko ebyo by'owaayo ebyokebwa n'ebyo by'owaayo olw'emirembe, endigazo n'enteezo. Buli wantu wenjijjukirizanga erinnya lyange ndijja gy'oli, nange ndikuwa omukisa. Era bw'olinkolera ekyoto eky'amayinja, tokizimbyanga mayinja agatemebwa, kubanga bw'olikiyimusaako ekyuma kyo ng'okireetedde obugwagwa. So tolinnyanga ku kyoto kyange ku madaala, oleme okukunamirako."